Kwanza nashusha sidiria, inaingia kisha unaanza kulia. Unashindwa kumelea. Inaitwa bombadia.
Wanasema umenibwaga.
Moja,
wanasema sina swaga.
Mbili,
wanasema sina mana. Nikuwa na we eti nilia kanyaga. Baby, let me take you to a place where you never had a taste. Give me better than your ex, like you never get a next. And push you to a phase where you're gonna like the pace. And I'm never gonna stop till you tell me I'm in miss.
Wakisema sikupendi, unajua nakupenda. You know I'm crazy about you, nisarenda. Usisikize ya watu, twende chimba.
Wakisema usijali, mbona shega.
Sema unataka je.
Nataka love, nataka penzi, kweli sitakataa. Your kind of love, it's kind of cold sometimes.
Si unajua sishikiki, si ambili. Najua kwenye mapenzi samini. Vipi tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
Si unajua sishikiki, si ambiliki. Najua kwenye mapenzi samini. Vipi tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
Washamba wanajifanya wanatujua jua. Wanataka tuwe na penzi la kusuasua. Wasichojua si wenzao kila hatua dua. Na hivi unachana we utaniua.
Sitaki ni kupende alafu kajua. Ukaniona bwege ukanizingua. Wanaume ni wasani wanajijua. Sijui hata imekuweje utaniua.
Wanasema umenibwaga.
Moja,
wanasema sina swaga.
Mbili,
wanasema sina mana. Mikuwa na we eti niliyakanyaga.
Unajua sishikiki, siambili. Najua kwenye mapenzi samini. Vipi tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
Unajua sishikiki, siambiliki. Najua kwenye mapenzi samini. Vipi tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
I can do the magic when you call me magic. Do it on the flow, baby, we don't need a mattress. He said I'm the baddest, never been a side chick.
Hey, baby, carry me away. Sema unataka je.
Sishikiki, siambili. Najua kwenye mapenzi samini. Vipi tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
Unajua sishikiki.